ndalo duto masedake pinyni. Aseneno kaka pinyni chalo, akwayi ye Ruoth mondo itelna kendo imak lweta e piny marachni. Ndalo duto masedake pinyni, aseneno kaka pinyni chalo, akwayi ye Ruoth mondo itelna kendo imak lweta e piny marachni.
Ah, Yesu,
imak lweta
Baba,
imak lweta, donge ineno ka mudho lil, imak lweta.
Ah, Yesu,
imak lweta
Baba,
imak lweta, mondo asike lweti ndalo na duto.
Ah, Yesu,
imak lweta
Wora,
wane piny marach kendo piny ma Satan oluoro moketo diere. Omiya kwayi Ruoth, mak lweta kendo kik iweya jasigu lal koda. Amen.
Tipida ingama tione Yesu, kikiwehe nikech ndalo dong matin. Chieng' oduogo idiyud ngima, ngimano mosiko manyaka chieng'. Tipida ingama tione Yesu, kikiwehe nikech ndalo dong matin. Chieng' oduogo idiyud ngima, ngimano mosiko manyaka chieng'.
Ah, Yesu,
imak lweta
Baba,
imak lweta, donge ineno ka mudho lil, imak lweta.
Ah, Yesu,
imak lweta
Baba,
imak lweta, mondo asike lweti ndalo na duto.
Ah, Yesu,
imak lweta
Wora,
Lord, I do.